wafdigan ka socday taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa waxa hoggaaminayay General Stephen Townsend oo ah taliyaha howlgalka Mareykanka ee taliska Africom waxana markii uu ka soo dagay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kadib uu kulan albaabada ay u xirnaayeen uu la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam inkastoo kulanka ay albaabada u xirnaayeen ayaa haddana ila ku dhowdhow mas'uuliyiinta sare ee Jubaland waxa ay sheegayaan in kulanka lagaga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii Mareykanka uu door muuqda uga qaadan lahaa sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab iyo sidii loogala wareegi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Jubaland balse saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland oo aan la xirirnay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan kulankaasi madaxweynaha Jubaland uu la qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom General Stephen waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii ugu dambeeyay la qorsheynayay sidii howlgallo loogu qaadi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan deegaanada Jubaland dhowr jeer hore ayaa taliyaha ciidanka Africom General Stephen uu yimid magaalada Kismaayo iyaguna kulan gaar la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka Al-Shabaab iyaguna dhowr jeer hore duqeymo ka geystay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen kuwa la doonayo in hoos loogu dhigo awoodda dagaalamayaasha Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo saraakiisha ciidamada maamulka Jubaland iyo Amisom ayaa waxa ay kulamo ugu soconayeen magaalada iyagoona ka wada hadlayay sida ugu wanaagsan ee ay howlgallo uga fulin lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa wali gacanta ku haya deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyadoona Jubaland ay haatan qorsheynayso weerarada ka dhana Al-Shabaab si ay gacanta ugu dhigto deegaanada maqan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo